Is he not the youth? Brim,
gram.
Is he not the youth? Brim, brim,
gram, gram.
Ndishi kudaba, mwaka mwa.
Ezio kubundu wakama. Chief Doctor Big Ben Obunna, Onye bu lecturer at Ebonyi State University, Onye bu patronage ilu, Kiji no do youth volume, Kanyi kele patronage ilu, Honorable Chief Professor Adeze Nwuzo, SSA to His Excellency on Higher Education. Oya bu the former chairman, Kebonyi local government. Ibu waka mwa mama. Undenu maka. Chief Honorable Sylvester Bono Habaka. Ikemba. No chitanya abakale kiliji federal constituency nu la Abuja. Kanyi kele grand patronage nu bu chief senator Sylvanus Ngijingele enyanwiji undenu maka chief barrister G.O. Obaga. Jesus the one. Obu kwa grand patronage you know. Kiji no do you to follow. Undenu maka. Right honorable Chief Chuku Mawazunku. Akwa minyeka. Epareka. Chitanya Ebonyi Mohuku Federal Constituency Labuja. Ure. Kanyi kele Chief Doctor Edward Nwegu Edon Nigeria Limited Ebo Mwaka Mwa Mwaka Mwa Undenu Maka Mwaka Mwa Chief Austin Igwe Edeze Kanyikele Obutobu Kamwane, who is Excellency Senator Dr. Sam Ewu, Onye Biya Nojitanya Ebonyi Notu, the National Assembly, Ebu Mwaka Mwa, Mwaka Mwa, Mwa Kanyikele. Ali Abeji Mike Dollars Onye bu the chief executive officer Kajis build the change Ibu mwaka mwa Ndishikudaba Undenu maka Indinia wabeze wamba malo Onye bu lecturer Ebonyi State University Central Working Committee you should know do you to for Ekele kele rumu Prince Chidi Mwabashi Onye bu lecturer Iko College of Agriculture Oya bu secretary ainu The Central Working Committee Undenu maka Honorable Patrick Kimbamu Omata Onye bu di coordinator KZ Development Center Obu mwaka mwa Ndishikudaba Undenu maka Honorable Ebere Mwagba JP Lakid Bu di coordinator Ekumenyi Development Center Mwaka mwa, ndishikudaba Ekele kele rumu honorable Uchenna na Igwe. Onye bụ di secretary. Nke elders council. Iji nodo Onye bụ di coordinator. Nke Ebonyi development center. Daniel Maka. Honorable Uche Nwankuma. Onye bụ di coordinator. Ebia development center. Ọ bụ member Central Working Committee. Iji nodo Kele honorable Obinna Nwibokuku. Onye bụ di coordinator Amachi Development Center. Ondenu Maka. Honorable Engineer Chukwuma Nwiboko. Onye bụ di coordinator Abagaliki Development Center. Ekele kele. Eda Daliti Mbam Akato. Onye bụ memba nke Eda Council. Iji nodo Youth Forum. Ganyi kele Comrade Peter Oyon. The Pioneer Secretary. Iji nodo Youth Forum. Ondenu Maka. Yezinna Honorable Emmanuel Ede. Achi Navarro Hawan. Ọ bụ memba Elders Council. Iji nodo Youth Forum. Ekele Kaleka. Ndị isi chiri anyị ile mbụ. Befu Maka. Chief Edward Nwenu. Onye bụ di Pioneer President. Iji nodo Youth Front Way. Ka anyị kele. Honorable Michael Nwambamu, who the President Emeritus, Kishi Nodo Youth Forum. Mwaganyi Kele, Agwihi Wan Liji Nodo Kume. Befu Maka, Aro Regula, Prince Maurice Mbamu. Former President Kishi Nodo Youth Forum. Ekele Kele Rumu. Sir Vincent Ongoro. Orlando Wan. Atubam Fukibanyinu. Oya bụ di Vice President Kishi Nodo Youth Forum. Ekele Kele Rumu. Comrade Raymond Okokpa. Onye bụ di Secretary General. Kishi Nodo Youth Forum. Ondenu Maka. Mr. Samuel Nwamini. Assistant Secretary Aino. Ibu Mwaka Nwa. Kishi Kudaba. Ekele Ekele. Nicholas Nwigwe. Onye bụ ya bụ odobega anyị nọ. Ondenu Maka. Mr. Emmanuel Nwele. Onye bụ di Financial Secretary. Kishi Nodo Youth Forum. Olumekele. Honorable Ikechukwu Mgbabo. Mr. Padel. Onye bụ di Director of Social. Iji Nodo Youth Forum. Olumekele. Mr. Ikenna Nwoda. Onye bụ ya bụ di PRO. Ondenu Maka. Isaiah Nkwegu. Onye bụ Provost Ayinu. Ekele Ekele Rumu. Barrister Obinna Iteshi. Onye bụ our legal advisor. matangwa ijiku daba. The Nigeria Bamburu Buru Ogologonzo Banyilaro. Undukuru mendunte kudurava ve unute oshiwe. Unumaru lumagri mishi no daku menyi paraka. Anyi bagota gota.